Ebitongole binnakyewa bisabye gavumenti okukozesa embalirira y'omwaka ensimbi ogujja okusoosowaza obuweereza obwenkizo mu ggwanga naddala ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Bannakyewa bano abalondoola ebyembalirira wansi w'omukago gu Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG balabudde nti obusimbi obutono obuteekebwa mu kutumbula embeera z'abannayuganda mu byenjigiriza n'ebyobulamu bwakwongera okukosa ebyenfuna by'eggwanga mu myaka egijja. Julius Mukunda, senkulu wa CSBAG, ategeeza nti gavumenti egwana okwongera ku nsimbi zeesaasaanyiza ku bannayuganda okuyita mu kwongera ku bungi bw'abasawo mu malwaliro n'abasomesa, obuweereza bwongere okukka wansi ku bantu ate nga bwa mutindo. Mukunda alaze obwennyamivu n'olw'embeera eri mu Uganda ng'emmere etuuse okufuuka ey'ebbula kw'ossa okubanga eggwanga lyeyeesigama ku mawanga malala ku byenfuna, ng'agamba nti kyennyamiza nti Uganda eyali evaamu emmere eriisa amawanga ag'omuliraano ate kaakano eyolekedde akatyabaga kennyini ng'emmere esinga etandise kulagirizibwa kuva bweru wa ggwanga.
Kizibu kye tusanze ate nti gavumenti ekusatwese kw'ebyo ate ebirala ebinene abantu byafuniramu eringa ebyeyali kuba tugamba nti Uganda tulowooza nti fe tulina emmere y'abantu bonna abatwetoolodde naye tuyinza kuba nga twerimba lwakuba bwe tutandise okuimpootinga ebijanjaalo okugula ebijanjaalo ebweru, bwe tutandise okugula obutungulu ebweru, bwe tutandise okugula amagye ebweru, bwe tutandise okugula ennyaanya ebweru, ebintu ebyo bikulagira ddala nti n'omuceeri ate omuceeri ekyo kisusse kino kye batwogerako nti fe tuli bakabi mu kulima emmere twerimba.